Section 1. Kutheni imali ibalulekile. Uninzi lwabantu aluke luyeke ukuchinga ngemali. Aisio kuifumana, aisio kuisebenzisa, koko kukuchinga ngokwenene ukuba intoni na imali kwae isebenza njani. Oko kuno kubonakala ngathi yinto engakelekanga ukuithetha, kodwa kuinyaniso. Sichita ubomi bethu bonke sisebenzisa imali singaze siibuze. U Henry Ford waka wathi yinto entle ukuba uninzi lwabantu alukondi inkubo ye banki ne mali, kuba ukuba babeya kuyazi, kungabaho uvukelo. Nukuba uyavuma ukanya uvumelani no Ford, lombuzo kufanele kile ukuuchamcha. Yintoni esingayazi uninzi lwethu ngemali esisebenzisa yonke imihla. Esisifundo sahiwe malunga na lombuzo. Ekupeleni kwaso, uya kuba nukukonda okuchatileo malunga nukuba yintoni na imali ngokwenene. Kutheni inkubo yangoku inengshaki ezinzulu, yintoni iBitcoin, kwaye ungaikala njani ukuisebenzisa. Section 2. Yintoni imali. Imali aina shabiso elingafakathi. Oko kungavakala kungakelekanga, kodwa chinga ngako, akuko mtu uifunayo imali ngensha yayo ngokwayo. Siifuna ngensha yezinto esinokuzithenga ngayo. Ibili ye Ars 80 ifefa nje kupela. Okwenza ibe lunchedo kukuba abanye abantu baya yamkela shabe chinchiselana ngezinto esizifunayo ngokwenene. Lento yahlula imali ekuchinchiselaneni ngezinto. Kuinkubo yoku chinchiselana ngezinto, urhwebo lusebenza kupela shabobabini abantu befuna into enayo omnye. Ukuba ukulisela yapile kwaye mnandikulisela ibanana, singa chinchiselana, kodwa kupela shaufuna ibanana ngokwenene. Imali isombulula okungokunika wonke umtu isishobo esikelekileo abanokuthi basebenzise nabani na nangalifi na isesha. Ukuze into isebenze kakule njengemali, kufuneka yenze izinto ezintathu. Kufuneka yamkelwe ngokubanzi, njenge sikshobo, soku chinchiselana. Kufuneka isebenze njenge yunithi yokubala, isinika indlela esabelana ngayo yokulinganisa no kuthelekisa ishabiso lezinto ezahlukeneyo. Kwaye kufuneka igtine ishabiso okt kufuneka igtine amandla okuthenga ngokuhamba kweksesha. Kuimbali, izinto ezininzi zie za setienziswa njengemali, ama bolondo, itiwa, imisesane, izacholo, nezinto ezisabisekileyo. Igolide nesilivera ekukibeleni zaba ngafezulu kuba za zinkabile, zihlala ishesha elide, kwaye zamkelwa kuihlabathi lonke. Kodwa ukuthwala igolide akusebenzi lula. Goko ibanki za kala ukuhufa ama fefa njengemvume, ngalinye limele igolide ekchinwe kuindawo ekuselekileyo. Elishesha laziwa njenge gold standard. Kuhamba kweksesha, or hulumente bakala ukuprinta ama fefa emali angafezulu kune golide ababenayo yokuwashasa. Emva koko ngo in 71, US yafelisa ngo kusesikweni ukukukulwa kwe mali yabo ibe igolide, isiganeko esaziwa njenge Nixon shock. Ukusukela ngelo shesha, imali yaba yinto abazinchali kwezo kokosho abaibiza ngo kuba imali ye fiat. Igama elithi fiat lithetha ngomthetho. Imali yetu aiseho ishaswe yinto ebona kalayo. Ikona kupela kuba urhulumente uthi ikona. Sasuka kuimali exaswe yinto ethile. Saya kuimali exaswe ngumto ethile. Section 3. Yintoni ngalunganga ngemali yethu. Shabantu beve igama elithi ukunyuka kwa masabiso. Bahlala bechinga ukuba litheta ukuba amasabiso ayenyuka. Kuinyaniso leo, kodwa yimpau kupela. Imbangela efambili yinto esisiseko ngakumbi. Imali ngoku inokuveliswa ngobuninzi obungenamda, kwa ya bantu abalaula lo nkubo bangumbutho omchinane kakulu. Chinga ngento eyenza into ishabiseke. Umona Lisa wakukala ushabisa ngafezu kwazo na zifi na ikopi zao. Hai kuba ujonga nkono kodwa kuba ungo wodwa. Ukunkongofala kwenza ishabiso. Lomtheto uyasebenza na kuimali. Okukona kuko iunithi ezininzi zento ethile, kukukona ikisabiso layo nganye lehla. Idola ya semelika ilahlekelwe ngafezu kwe 96% ya mandla ayo okuthenga ukusukela ngope 90s-30. I cheeseburger ebishabisa isenti ezili 1940 ngoku ishabisa ngafezulu kwe R50 na mhlanje. Akungensha yokuba i cheeseburger ibenkono, koko kungensha yokuba irandi nganye aisa shabisi njenga kukala. Umgodi wako wakonga umvuzo wako, kunye na mandla ako kuthenga kanchinchi kanchinchi, ayafela ngoku hamba kwe sesha. Hai ngensha yako, kodwa ngensha yendlela inkubo eilwe ngayo. Le inchaki eyasumbululu ai Bitcoin. Section 4. Yintoni ai Bitcoin. Ai Bitcoin yimali ye digitali engafakathi kolaulo inemida, kwaye isebenza ngokupeleleyo ngafandle kolaulo lukarhulumente ne banki. Zonke ezimpau zintathu zibalulekile. Ukuba ngafakathi kolaulo kutheta ukuba akukogunya lifakathi, akukorulumente, akukoshishini, akukondawo enye yolaulo. Umnatha ukchinwa ngabase benzisi bawo, kwaye nabani na nafi na angathatha inshasheba. Sa kuthelekiswa nenkubo yemali yangoku, afo yukuprinta imali okanyo kuvula ibanki kunzima kakulu kubantu abakelekileo. ukuba inemida kuthetha ukuba akusoze kubeko gafezu kwe dwesi won yezigidi ze Bitcoin ezikoyo. Elo nani lifakwe ngo kwinkubo kwaye alinakuchinchwa ngafandle kwe mvume yomnatha wehlabathi upela. Jengoko imali ye fiat isanda ingenamda, I Bitcoin ganye iba nexabiso elinga kumbisha ithelekiswa. Yile njaki yokunkongo fala imali ye fiat engenayo. Ukuba, yazimeleyo kuthetha ukuba akuko mintu uno kuthintela iintengiselwano zaho, abambe imali yaho okanya chinche imithetho. I Bitcoin aina kuthintelwa ngendlela engazu kwenzeka kwe akhaunti ye banki. Eni impazamo kukuchinga ukuba I Bitcoin aifikeleleki kubantu abaninzi ngensha yekisabiso layo. Kodwa akufuneki uthenge I Bitcoin efeleleyo. Jengoko I euro yahlulwe ibe ngama 100 cents, I Bitcoin yahlulwe ibe zizigidi ezilishrud ze unithi ezibizwa ngokuba zi satoshis. Unganako ukuba nemali ye Bitcoin enensingiselo ngemali enchinchi ye euro. Umnatha usebenza nga bathathin shasheba bathathu. Abasebenzisi abathumela na bamkela I Bitcoin, ino dezikinisekisa intengiselwano kwa ezikinisekise imitheto, kunye na bavukuzi abongeza I bloko ezincha kwirekodi. Elo rekodi I blockchain loluntu lusisigshina kwa ilu ya bonakala kuye na banina. Akuko magosa afakathi, akuko bavali mnyango, ukucha chango kufeleleo. Section 5. Yusebenzisa njani I Bitcoin. I wallet ye Bitcoin intonye yusechenzisa oluvumela ukuba uthumele wamkele kwa ye ulaule I Bitcoin yako. Eona to ibalule kileo ekufuneka uyazi fambi kukuketha enye kukuba ngubani ogchina imali yako. Ngubani kanye ogchina I Bitcoin yako. Nge wallet yokuzikchinela wena ngo kwako ulaula ngo kupeleleo. Sa uiseta, ivelisa I seed phrase, uluhlu luamagama aliduaz okanye aliduenti part akele kileo alandelelana ngendlela ethile. Lamagama yindawo yako yokukchina, afo izichisho za buchala ze wallet yako ziveliswa kona. Nabani na onawo angabuisela I wallet yako, aze alaule imali yako. Yibale fancy efefeni uze uikchine kwindawo ekusele kileo, ingashunyue kwi interneti. Ungaze uithate I foto, uithumelenge imeile, okanye uikchine kwi kompyuta. Kumbula, nabani na onala magama unokufikelela kwi Bitcoin yako, kwaye ukuba uwalahlekelwa ngafanda kwendawo yokukchina, I Bitcoin yako ilahlekile ngona fakade. Nge wallet ekchinwa ngomye umtu, inkampani ikchina I Bitcoin yako egameni lako, jenga se bankini. Ukuseta kulula kwaye audingi ukulaula I seed phrase, ntoleyo eenza ezi wallet zilungele imali enchinchi kunye no kusebenzisa yonke imihla. Inchaki kukuba uthembele kule nkampani ngemali yako, kwaye ukuba baivala ya khawunti bahla selwa okanye bayavalwa unokunga kwazi ukufikelela kui imali zako. Isivakalisi esilunchedo kuihlabathi le Bitcoin. Azijo izichio zako, azijo imali zako. Nazi ezinye indlela ze wallet onokuzizama ngo kwako. Jengesikelo, fandango kwako kwaye ukonde into oyenzayo fambi kukubeka imali ongafuni ukuilahlekelwa. I wallet zo kuzikchinela wena ngo kwako. I wallet ezikchinwa ngomye umtu. Ukukala, naifi na kwezi wallet zo kuzikchinela wena ngo kwako zikankanyweyo ziindlela ezaziwayo ezikukokela kwinkubo yokudala I seed phrase. Kwintlaulo enchinchi ye mihlange mihla. I blink kunye ne wallet of Satoshi zi wallet ze lightning ezikchinwa ngomye umtu. Zikauleza, zishabisa kanchinchi kwa yezilungele abakalayo. I Lightning Network yindawo eyahiwe ngafezulu kwe blockchain ye Bitcoin eyenzelwe ukuthengiselana okuhaulezayo, okungabizi kakulu. Efanele kile ukusetienziswa kwe mihla ngemihla. Section 6. Yintoni elandelayo. Imali ye fiat yonakele ngokuilwa kwayo. Inkubo yahiwe ngendlela ethengchembe ithumele amandla okuthenga kude na bagchini mali abakelekileyo iye kwabo balawula unikezelo lwe mali. Oku akusion kokelela mfihlo, kuya bonakala kuidatha kwa eku kinisekisiwe imbali. I Bitcoin indlela yo kwenene enye. Ukusukela ngo 2009, bekuko uhlobo lwe mali olunkabileyo, olungathathi hlangothi, kwa iluvulelekile kuye nabani na, olunika kwa kona imisebenzi ya fambili ya mali ya kufuneka yenziwe nga fandle kukufuna ukuthembela na kwaziko okanye igunya. Ukukala kulula kunokuba uchinga. Kufela I wallet, funda indlela yo kuisebenzisa, kwaye ukale kanchinchi, akufuneki ukonde yonke intofambi kukuthatha inyathelo lo kukala. Ukukonda kuza ngo kwenza, okukuse kukaleni nje. I Bitcoin diploma linyathelo elilandelayo, elakhelwe fezu koko ukufundileyo apfa. Lala unomdla, ukubeke ubuza imibuzo. Kwaye wamkelegele yomungod, funda ngakumbi kwi www.myfirstbitcoin.org.